Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers. Don't see old.
Let's. DJ Senpai, I got it. Let's. Ngachingelengele ndiyolomba mwisala madozi ni itipa iti yineshpanga pozi talenti yenu yalipwa imwenga menopozi ivali ndesho kuimba ndafisa overdozi ndepepeka ufonso andiledi bazi uyunga teponcho avanishite majazi nshangalana vaka waya waya vavarezi njinga kape japani mbulisha kumayonezi deaspashwe ini bima nangu benzi kampani yanjapa pafula marongu nozi uwa mapresha nani misozi nangu jonzi ndimutumbu kakari Kabepo mulozi Nalepu sama mento mnyadi ya jama dezi Haka mbongo kari tiampuka baamu crazy Nalepe fumaneka nukwa vula mashozi Ndeba fimtie milomu wapa kwa tifina nazi Ni chefi nangu muzo ogu ila baba uchezi Ni yempa ya mtiti zinga ninja tatozi Apepo na wapa mpama levozi Nishangala na babebi kwa mama ankozi Kwa tini shopu ya poya vula maodiazi Bada iputa kulina baba chondozi Na alinina kemu kwa vula maradiazi Ipi anjama rapa maki ya tekazi Ifefo na fuisa kwa tinabasha matiazi Walipampa mou kwa gulama sheyazi Dema levuaba kwa titema saizezi Dema kumanyuaba kwa tiyama sojazi Defuwa kaboke wapya waishiva mafensezi Ema ninjava ndangisha mafesezi Shomi kademo sheta kwa mapopozi Ndeba shama nganga maironi brothers Ini soche ya gulama pandozi Ekutinya kembo wa gulama pepwazi Nimba finfie Ngama chonzozi Tuimye simbi nocha makopazi Fuebo yali nana life ya palagozi Three stars ya mpa ya ngaba mikozi Ndinjomba ngi ya bulama masozi I see you zeti anga niwe mbwazi Biti na ichepa mdu ndako tubwazi Nalilego kupenda gemu ya manambwazi Shiri ya mareza papeka nishama manchozi Ni ya manadha nga dhoza dhozi Marapa fite kwange koko shama reyazi
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers.co.